ngithenge thawula ngiyango yeah ngiphume amaphesa ngithenge thawula ngiyango ngiyango meze ndithathe esh ngithenge thawula ngiyango ngiyango me amaphesa ngithenge thawula ngiyango
Shut up.